Mad MC Nyamwezi
Sage Empire.
Mupe murupe iwe nice, hakitaka hapa mupe murupe iwe nice. Tabia zenu za kingombe ngombe acha. Napenda kuchapo chapo mekua chachacha. Na kutema mura mtu piria panga. Kakimbia kule eti kapitia hapa. Na pro hizi mutarea muta acha.
Au, mutarea muta acha.
Na mitaka kunizima daswa isi zimiki. Rap na ichezea maya na ikisi. God catch your breath, mambo yote yako fiti. Uni moto simeweka shingo to the root. Hey, tasoma wapi so gazette sisomeki. Cash juu ya meza tunawaza tukumeki. Hizo pay day na sisi tuwe have. Na sisi tuwe have.
Nijiteduli mtoto wa Kariako. Ama nijitera ivangi. Ni wako nishe mabisho. Nivimbe kama nipo mamtoni.
Ah hey hey.
Waombe po.
Ah hey hey.
Kipita ndo waone so.
Ah hey hey.
Wanipe shikamo.
Ah hey hey.
Sema hivi hatu chake tumenuna. Wana tumechoka kila siku henguna. Twangara, sangara, mchuzi hakuna. Papara, yadara, huo puzi hatuna. Baka jire, baka sepa. Michongo yote empty na bakiro murefa. Hey, ino giro kijiremba. Natambire kukaya, bawelaga bahemba. Nalamba nini utalamba chupa chupa chupa. Mwanangu pipi tupa shuka 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 wewe. Kimoko ndani kumekucha kucha kucha wewe. Punguzo nene tipa 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 wewe. Jukwa juu. Wewe ndeke mwewe. Sanuka hii tupa mgongo sichelewe. Dimaka baba bebe turekene. Toleba dumo vise ndo negene. Nasura nzuri toleti mbunu wa mnanuna. Chani hizo pigo nye mna watusi wakunga. Lete beef wewe lete na mpunga. Chani ile kinomo mwaka humu tazunya.
Nijiteduli mtoto wa Kariako. Ama nijitere ivangi. Ni wako mishe mabisho. Nivimbe kama nipo mamtoni.
Ah hey hey.
Waombe po.
Ah hey hey.
Kipita ndo waone so.
Ah hey hey.
Wanipe shikamo.
Ah hey hey. Ah hey hey.
Waombe po.
Ah hey hey.
Kipita ndo waone so.
Ah hey hey.
Wanipe shikamo.
Ah hey hey.
Pam pam. Pam pam.
Woo.
Pam pam.
That's what's up, man.
Pam pam.
Nyamwezi. Pam pam.